wode je erroni hande don wonne.
Amin hani danna bingal do wallahi bingal do mo
bingal
do acca mi bara bingal do acca mi bara mo
jambo njimi a jogi sawru e dun waya ko fe'i hande bo
nda fa ko o yarata nda ko o yarata
wi mo kane
mo yarata dum bo
nda bo
mo mala ma semteta hanko yarata dum
a wi a fadda e farta mo dala baade to yahata
o yahata o yidi pat o yahata o yidi pat mi somi binga do
da farta mo ba fa am wadu munyal
o seni wadu munyal
en jahu joddo den sey bolden ba fa
en dillo
to ba fa qadar Allahu haqa qadarihi to huba hubaru hubama ga subhana soitanu a wi e ndlea amin wa alaihi wasallam
ndandiyam
ga don holla waduki jare jare e shaye shaye woda
papa nyande dan mi nani ko o wi dum e der radio mada
ndlea ko
e mi nani dum nyande
e lallai be don bolu
wakata iri jare jare de nane ma e mi yima don mari hakkilo a shawala hakkilo
hanko o yara yen jangirde boku o yara yen jangirde Allah he demi jodo non ko mi yalla tundi ganano don fi en fe der surufa
bismillah tera na museni kadin to o yara e ma jangirde boku o yara e ma jangirde Allah he a dura yare ma kadin sai ngada ka wadi ki jare jare a ya fada hore mada a anda ta don wada jare jare halkai hore mada e mi ma amari hakkilo a shawala hakkilo
mi wolimi o yara jangirde o sali yaruki
eh